yande sappo e jeɗɗi minta capantati studio kalangu habaruji fulfulde kodi jamone moɗo hande sembe habaruji men haala yewtere ministre kawjiɗo fillo sariyaji waddi e hokkoɓe habaruji dow fi ko darto sariya mo suudu sariya imowa ɗum woni fedde leyɗe jaadiyankoje kawtoɗe ceede gonɗe banggue hirnague afrique wurtin dow fi ko darto wullano ko gouvernement leydi nigéria arto en ɗan en nanan ko ɗum o haal dow maccum nonni fawara jondu konnani ministre kawjiɗo fillo ndenako kañum e soogueji hawtade e ministre kawjiɗo ndenako ɓiɓɓe wuuro reedi leydi jaari jahagal to enɗa arlit towete guidan daka gam batterede gallure nde enɗa dow fi ko darto kippitanɗe kañum e fande taccoɓe laabi kono watto enɗa ɗowdu konna en paman ɗum e wurti e ley hono fande jahagal ngal enɗa yewtere men pinnani studio kalanguni haaltanani haala sariyaji altinere fou hande ndu en kala haala himɓe waɗoɓe golle sariyaji tawaɓe nder golle ɗen tawaɓe sengo waddoɓe ballaga muɗum kiitotoɗo goto famminan e dow maccu kodi jam woni e moɗo min soumane amadou jam an toon kibaruji ɗi anda e fulfulde yerno mbiyonɗe ley koye kibaruji ni ministre kawjiɗo fillo ko darto sariyaji mo leydi niger o waɗi yewtere hakkude makko e hokkoɓe habaruji alal keñanno e sappo e jeenayyi lewru de novembre duuɓinande e noga e tati ɗum ɗugam batte allah e waddude filla dow ko darto hono taccol sariya ko waɗa to ene imowa du kam woni fedde hawjide hono ceede kawtaɗe leyɗe jaadiyankoje gonɗe banggue hirnague afrique ɗum du kondanni sari o wurtina kanani sappo e jeɗɗi lewru novembre ndu toɓe kolli wiide ke leydi niger wala lawol hono dow fi on endan caggal koɓe kaali ɗum wurtinde haala gokka dow fi sari o natti wotude koɗa lawol gongol ministre ali o dawda o wi ɗum ɗo wona gonga fe seeɗa kala saabu ele sariyaji hono joƴƴinaɗi to ene imo wakkite muɗum no wodi dow ɗattol sappo e jeetati saldu muɗum arandoru ko holloto hono moƴƴintingo ko waɗa dow fi o endan o wi ɗon endan lawol no wodi tawe hono sari gaɗaɗo fu joomu en kayno wawi de hono fawar jo nodditade on ɗon sariya e nani e ley kibaruji ɗi endani hande nde endani hono fande leydi niger waɗi batu odu kono koɓe gaɗi ƴettanani illu alal keña won ko waɗa sappo e jeenayyi lewru novembre ɗum du kam wonno batu sappo e ɗiɗa ɓe gaɗa dow fi ko darto renare yaade e laabi e jawartaji himɓe jahali muɗum en hitande hikka ko tuuga e dow oɗo battu ñalande kam wonno hono himɓe ɗowtino laabi joƴƴinaɗe dow filla tokko laabi hono yawartaji eɗum laati tilay dow himɓe ɗum waddini ko fawarjo ministre kawjiɗo filla yawartaji himɓe o waɗi ndenene kayni jawabu makko colonel major salisu mahamman salisu o haali o holli wiide ke ko duɓinaɗe e nogay ɗiɗi hitande ƴaɓɓi nde ko watto bonandaji ko waɗi e laabi no waɗa ujunaji jeetati e kemi joyyi ko winda nder majji du kono waɗi ko watta himɓe ujunaɗe e kemiɗe e nogayo ko maayi fa hande du kono ko watta himɓe ujunaji nayo woni ko barmi cattuɗe himɓe ujunaji jeɗɗo e kemi joyo du o wi ɓen ɗon woni kandu ko barmi kano on barmi muɗum satta sanne ko hitande ƴaɓɓinde nonni nonni fawara joni ele kabaruji ɗi endanni yorno kaldu neɗɗen ni hono ton enda ministre kawjiɗo fi ko darto soogueji leydi kañum e ndenagu kañum e ministre kawjiɗo nder reedi leydi e ndenagu ɓiɓɓe leydi ɓe gaɗi wosagol jahagal to enda arlit du konna en paami to enda région mo agadeze noon ɓe jeeyi no kortoyte guidan daka nokku to himɓe unoto kaaƴe gam batte wurtude kange nokku noon laati du konna ndenagu walano heewa nder muɗum sanne saabu ɓe mbi kippitanɗe kewɗe no watton guykaji e tetereji ɗum waddini ko azim zim al-husseini kay hono kawo secrétaire général préfecture enda mo arlit o haalni bandimi Ousmane Oumarou ɗume woni ko wurti e jahagal ministre ɗiɗo ɓe enda
ɗume hana waɗede nder nokkure hidan daka de endan denaku himɓe are en heɓu min mbi'i nokkure nde endan koyi ngam ɗum anda moye naati moye wurti moye en tawa du e jonde hidan daka o enda ɗum watta ɗumni fa handen soogueji ƴeewa natol e gurtaki himɓe ministriɓe gaari ministre soogueji leydi niger emo reedu leydi nden ɗum joɗɗini dabareji renude huɓere arlitte de enda ɗum wi'i nokkure nde awde sottine naade ho ga hakkillo fukkingo heɓ nokkure noon wonde no nafa département arlit o enda ɗum waddi ko woɓɓe mbi'i adi dongal howude guidan daka komiti joɗɗinama hawta gollididde e maɓɓe kam fu e mairie préfecture o du kan ardi sigila golle ɗe
enda
nonen andi wakkati kette hono fawar joni kulle ko heɓani ndungu no yaawi hakkude remoɓe duroɓe waɗa bolowol e sanne bolowol ɗe kona ɗum waɗi toɓetele commune rural mo maijirji wonale département mo tesawa noni ɗum waddi ko fawar joni du kona bonanda on waɗi sanne saabu waɗi nawniɓe nder woldeji mabɓe kamɓe remoɓe duroɓe préfet département o mbiyeteɗo Salisu Mumuni o waɗi hono famminde himɓe dow fi o noyi ɗum waɗiri wakkati mo bandimin Saydou Sanke landimo
Il y a eu vraiment des blessés des
Wadi barmube der mum fambitini rama lokotorore de Allah wadi maybe ngada der mum yerno nimbe nani rido nim amma min nangi nimbe be juude mum tawa der walde den jonka ko min kedi woni do mi sabbin bini walde den wodi bibbe wuro acca hitanade ko emun be kanana suttude hunde fu ko wadi be ngatta dum der juude ardibe hausu amma wara hitano hore mum dum hunde non koriman tan nimbe jam gam njoptigu watta dermu ko hani woni dum accide e labi kite se dum wadama walde heptaka dermu wodi du e jida jonde jam e potal wala hanu
on pense que l'appel n'a pas de prix
nani seigneur le beriade himbe wombe der region mo difa hedobe e fabar joni koma dugu yobe ciofol ndiangol endam be bihitande hikka ciofol ndiangol ndian dan wada sembe ko watta ko wada bonondaji gese kany gure dum wonno ko be burtille etol ngobe ngatowete bagarato be ngodi sarusi mabbe on enda kambe etobe hono ndian dan enda be bihitande hikka ndian dan duuda sane saidu mato kany wonno directeur kawjido fi ko darto ndian region mo difa nani ko haani bandimin mani musa
bara wannan lokacin inda
rawani dar wakkati goto oni wenu amin du endan nimi etunu luggi de ka diyelam tawa kana metriji joy e ko deki handen metriji nayno e se denne sembe diyam wenu du endam utiri sanne diyan dandu ko andano kan woni illa sappo lewru october hani wi e diyan dan sembe mudun no beydade no fadan wara difa dan yauta yottade tumu bosu natoyde tiadi amma handen nodan wardini endan yottaki to dum wi'a diyan dan wadan bonneri nyaama gese bale he arhimbe nadan yofalawul wonje wade der ladde
tashi gadaji diwa
nani tan endan fawar joni hono ministre wa tawa kanato en rejimu difani gonde fawar jon fedde duniyaru hawjine filla faabaade ndarobe faabel wetel CICR wadi hokkutu gol kulle ko be ngadi dundu konda kam wonno be massi forajuje bulli gam batte Allah e wallude himbe galurne no kuden ne heba ndiyan cinin Allah dan dundu konda waddini ko faawar joni be podi ndiyan taw wete faande ni kongondu kongondudu konda wonani le commune on enda mo meene sorwa to wonta ndiyan dan fooda yorno faande ni biteddo Thierry Mugizo non jokay Thierry Mugizo Mugiso kay ono jokay jafodo yani ono to endan kan woni CICR mo difa o faminir bandi mi biteddo faawar joni mama Idrissa.
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mélange.
Sigila o joddinama ga himbe keba diyam der koyirna bulli forage kan en basa forage uji didi jokkodira sembin inde kebol diyan da are gollirtede kesse du gaddama kidde den luttina groupe hite kurandu waddanama no kurede hande ni yettore Allah ga diyan da enda ni sembe mu der nyaloma so wama didi neddo yogando litriji laso denno hande wawan jogude lasoji didi der nyaloma himbe mayne kebandu bayla gandiyal lobban ke yordam kebul mum oyanam
en quantité et en qualité
nani se ngarti do filo ko narto jande e njanto ndar region mo tawa se en dari kero leydi niger do fu jande le dubi chakti bi enda no wodi sadoro ma sanne gam wala hebe no yirrani enda region mo tawa no tawa ndar majum be bidu konna kujje kewdon ko waddum yirno faande docteur kawji do filo jande to enda bitte do abdou mamman namati o halani don habiba ahmed wakati yano to enda
il y a beaucoup de défis
chaale kewde no ngodi seni en koji harto jangino lobbo don kambe to dowtanaki wakati jande don der eto gattengo der leedi te dun hisake jande den bantari wala no hebe der mu sabu dudal sukabe janginte be fumbauta jang den ne chaale tawade der jalle don kulle kewde no chorkiti der mu go ofu rafi dowtanaki wakati jande on kambe harto kantol sigila jande don kam batte alla e murtereji ko sukabe jangobe jandeji hakkundeji ngatta kambe janginobe hande ndu idin tidi fanim be ngada lebbi jeddi no janga de murter heppa wadede ndermu fadun hebane mo soladu saito be juude mu tawa der fi jande on dowtano wakkatiji jande din
par tous les acteurs du système
total takuba chapanna enay ko watte duro leydi niger watta kana agadezitan hikka dun sabi himbe maradi be ciigile ke faawudi be ciube ke sukabe jokkolbe gay ko watto no gay enay balle sappo hon ko be ngadi hono faawar jonde denno to na maradi ko be ciubi be do dum wonno ko dan deela ali ko to e horje mabbe haali o kan woni duro mawdum bi teddo aibo hasan hetta warde lawgol do kanyo haali muhammed mama enketino
Nous avons sélectionné 24
min cubake durwobe laso e nayo be dudal mu en funo ummatore non be gadaay duubi chapande tati datoji du denne tukabe be enden ni no bawi durwude wurtinde inde region ami o enden sigila durwo liba ittodira to baade ummatore de enden du min gadi dum jam e sew sadorna ngon funo min kebay arande ni tammude amin kan woni kebude takubahi de Allah jabi min durwandu ko watta be dotanake labi tinadi hawjade batuguro go enda jango be kawrete no kure warre be joge fa nyande batugun enda der wakati odu be gadante ekintinoje ko watta be cembida fa nyande duro go enda
physique de l'intensité et de la durée
harlator balde super league kan fuddama asew na kero le niger fu pelle sapo e jeddi jade le niger kay wona wada fa war jol lato balgol enda omaru yema sulay goto e horebe fa war jondu ko na feni foot o halani dun salamatu kaydir no dun wontiri.
Nous sommes aujourd'hui satisfaits.
Miden belti e batugo min kebi sigilade ko heba hantinede le jam e sew Allah du yettama wadiri eno wodiri jamaare wari hauri yeduno biruno mi on duno batu kinono dimin puduno wadde de komin akiti komin kebi fuddintinde jondo arande fu ko han yettede der batugo kan woni jamaare warnde jeewi pelle latoje balden do ngadi pide bal lobbe wodi du miden godi sigilaji kewdi dimin anni ade yeso lato bal burdo ngengude min barjo to dum wodi balliroobe min bendo ngatti bar jaariji latidi podol kudol watte ko hebe
ce fera probablement au tirage au sort.
En kali hala yewtal men pinna hande haltana hala sariyaji hono golloobe fi sariya walloobe moy woni hen kanyum woni ko fawar jom bandimi Anise Karim Landi atta her limam gambata Allah hedde gonga ko do fi sariya kanyum woni yewtal men pindino
moy en goni be juude mu en tawte der fi golle ciudi kite
les acteurs intervenants en match
golloobe do fi sariyaji be kewi ibe tawa der pelle fere fereje no wodi sardoobe no wodi be kanaadu jonkay hano ko darta filla sardoobe tawaabe der fi on kan woni wadoobe wida gol do fi sariyaji dim no wodi hokkoobe lawol sariya on wade kambe wadoobe sariyaji be wadoobe wida gol police ji no tawa hen kambe gendarmerie amale ko sakiti dun sogeji garde national ngattama hen den wodi gollirde dilawa laamu hokki ardanga latade ano polisiji kito todi misali gollirde duana kambe to itte e jange yobete dom
wobbe no godi be kanabe limtuda be na
il y a ce qu'on appelle aussi
no wodi sardobe kawji be wadde widagol hebude lamdi do gacceji gadaadi di misali senkoji golleji hirnyereji na konandi emu chagal mudu no wodi labi kite ko jewta nimbe golloobe do fi sariyaji ben no wodi garual kasu jogotondu neddo gadudo gacce on der kasu ko jiju hokki lawol kambe por clair lady on mane juju gadudo kite on baka majum wala he no wodi godube andal e ngengube der majum por clair lady police ji gendarmerie yaade juju gado wiida golon kambe charto todo ben do funo bawi golli didde e jom en andal do fi sariyaji ben e ngengube derumbe
a des experts
dume woni golle de golloobe saru suji di enden gatta der fi golle ciudi kite de enden
par exemple les médecins
misali den ko ji loktorobe mawbe non gansite gam wadde eto yewa noy nawnande de satiri nane tabintinde yala janado emu on natama nanoy no wodi loktorobe mawbe yewtintobe no fodde toke natiri e bandu jomu ende jomun fida non kaddi to jabere de nati e bandu mu
balistique etc.
E do non ko habaru me fulfultili hande seni ele njon kam leedi hewtinen jangoto to habaruji fulfulde ko min gaddanta do no studio kalangu joni hawtade e mamma ada gaddo habaruji e dengalaw sankore e hedo be do masinaaji e keddi non don daade mudu e fulfulde mi horan sumana amuleto assalamu alaikum balata jangwali
kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joyi ko RTL noddo labi joyi on jobata feybudu sadun jaraka labi jende njoboto buudi tati e noddangal sigilaji studio kalangu keredi dito odon bayi hebude dum do play store.